downloaded from ilovezedmusic.com.
Stallion.
I believe who to young it and out. Nina is to think I'm a chitana manga. Why do I believe who to young it and out? Nina is to think Nila will I miss.
We are cousin, you look tired, so I get. If you think so, Zalanga will go forget. Kumchi dog grand, I go can get and wins. Mina ngifuna wena unginikuthando langempela. Bengibona wena inhliziyo igcwalizese. Mase nginawe ngiyakhuleka ngiya relax like kwenza isense. I want you for myself. And if you think ngiyadlala, I will say it with my chest, I am blessed. Lento iqale ngathi we could stay as friends. Kwalandela nokurealiza, you the best I never had. Bengazi ngisazo catch, bengazi ngingakuthemba. Cause uthanda engiphuma kulona lungiphulile sengiyimess like. I don't care about the things that they said. Superstar, I care about the things that I read. I care about uthando, I care about ubuwena. I care about your love, ungihloniphe as your man, oh God.
Why do I believe ukuthi uyangithanda? Mina isu thing I'm a chitana manga. Why do I believe ukuthi uyangithanda? Mina isu thing ngilawulwa imizwa.
Ngikuthanda ngenhliziyo nangomoya. Ubuhle, impatho, isotha. Hlala nami ntombi usazobona ukuthi indoda yenze njani mayikuthanda ntombi khoma. Omalume ngiyathembisa bazokhokha. Bayasola bayabona ngijabulile mengikubona. Akwazi nokhononta shumi nantathu into zakhona. Insuku zami zokuphila ngibe nawe ufinde ubopha. Ubekezelele ukuunderstandwa ukusupportwa. Bungenakho inhliziyo isazophola. Ngayeka ubusoka, ngakhetha nokuyiqoqa. Wena owenze lokho sithanda sami ngicela ukubonga.
Why do I believe ukuthi uyangithanda? Mina isu thing I'm a chitana manga. Why do I believe ukuthi uyangithanda? Mina isu thing ngilawulwa imizwa.
Downloaded from ilovezedmusic.com.